sondekuseni mangiphaphama ngathi silale garage. Ngizokuhlaba nje kwelanga futhi umele kule gara. Namawindi avalwe ngci sesishiluke samanzi. Besikwashembe sijike intatha ngase ngivele ngiyibhaka. Mangithi ngibhayile injomi ziyakwesupha ngekudala. Esh, papa mani bolova kumele ngespan manesh. Hathi siqalela kwadladla sibambe thunyana bokaqa. Bese ngiphala zama-outi ngiqale kadi yomdala. Usufucked up umqondo nakho kuvukwa bayizolo. Makwehla isikopho ngizwa gogogogo khala nempopo. Ngishaya idata kudume imoto shaya istaff ukuze ufob off. Athikuthela isiqamelo ngefastela phuma ngeslow. Le plan sai plan akudala, le plan sai plan asifuna imali imishini kwamashe station ngosiki sebp. Ngosikusize ngibuye ngiphila nale nyuku ngigodlile. Okay, angifuna igazi elichithekayo lana sishaya uthula msindi. Ngena siphuma siphethe impilo sibuda kutha ngasemnyango ndoda ukuze uphonsiliswe. Mina nosifundo singena ngaphakathi siyafokofisa sibabiza ngaphansi kwe-gate zone na siyabasokolisa. Futhi khona sifebe vula ithili man ekhaya sidlile. Asifake inyuka emqamelweni hozisi masishake khona. Thatha le nyuka uyifake kule yamoto egelo lofa. Masuke ababeka ukuthi sizobabona ngamahora.
Khona imali mntase
malenga
ushukuthinzi malenga
malenga bese wenzani malenga bu 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 bu
hasivele sinyokele kuma plaza nanda ntanga soyikhatha ngenhlahla bekunomcinjana so simfice kangako manje silthule lokudaba kumele sithole ikhunjana sasijikele ngalazi novalo libhobo zikhanda sibe nenhlanhla siphethe isake libanjwe ntopa bosina bamba la bamba la nawe bamba ama plaza
hayi mntase fana ukakubiki lethe nithathe
hayi ungakhuleka lezi zehlo zethu sivela kumdala bekunabafanyana abaphume ujini balahla mana kancane mana kancane bros nalocingo lingena
oyo olethu
yebo sanibona ma
aye baba hey baba olethu la ngitshela ukuthi imoto ihamba wena
ubani manje
uyazi sesiqamile silapha ukuthi
sithe manje ngiyibhi
awusohalela
nje emchithu kuphunga ijonsisi le nomboli sangakuwe ngizwile lofu ungayidithisa juluko wolova lona ngitshela ukuphi ngivele ngizwe
sifethu ringa kanje
ungazomkhandisi naye wena uyazi ngikhuluma ngezake silthathe ngesinqele sinqapha igazi sase sithi shafa sokubona ntambama sifuna ukulahla umkhondo kulamachacha manje mawuqhubeka mchithu lokhu busy ukwenza umkhaka kuzothatha iolethu umshana wakho ngibaphula amakhanda Hey man futhi khona tsekwane tsalala uringa masimba man lalela lana uramkhaso kasenye ngokusula ngesikoropho lamabhayi
lalela thatha le mali uyihambise
ngeke ngihambe nayo yonke
thatha imali
hayi lalela
usengiyajena thatha imali uyihambise
hey khatha le mali makhehla
yazohlama
yami don't tip lapho sikane kubona
shit chute imali saphola lapho sizayo